Sengiphelele. Eish. Ane ngiyaphinda futhi. Hos.
Isandla phezulu iminwe phezulu ibhodlela phezulu.